3, 2, 1.
Sino tu corona virus, corona.
Doctor Oni Uganda.
Idiot ways on the mic. Keep yourself away. Protect your body against
infection.
Keep yourself away. Unobulwadde tuwewale. Ukwewala kusingo kuonya. Coronavirus tumwewale.
Chino chirwadde nsonga. Echibonya bonyese. Chile mesezwe bien mizanyo. Nensindi tezitambula. Kobe muzungu kobe mudugavu. Chikulu mate chibala masavu. Kobe mugaga kobe mwavu. Tochi nyumiza chochi bala bulamu. Echiletelo bulamu okwe changa. Keka uka ka corona katamuse. Weka kuyingira muli kakwe funza. Muna kupiri wenango si use.
Protect your body against infections. Okwe wala kusingo kunya. Ya muhimu ni kuwashua. Keep yourself away. Don't say you don't care. If life matters and it's not rare, don't say it is okay. Usizubai usianguke. Maisha yanaomba sote tuwe makini. Uwe mjini ama vijijini. Popote ulipo hapo duniani. Duniani. People dying all around us. Let us fight against this condition. Fight to save a life, fight to save a life, fight to save a life. Keep yourself away, protect your body against infections. Ukwe wala kusingo kunya, ya muhimu ni kuwashua. Keep yourself away, unobulwadde tuwewale. Ukwe wala kusingo kunya, coronavirus tuwewale. Zino, wash your hands correctly. Sabuni watali kosesa hand sanitizer. And stay away from animals. Leave them sick people alone. Consult from the health world. Nebo sini singa. Kosesa katambala. Ebola, HIV, cholera, tuberculosis, hepatitis B.
Chikanywa musai, wata mpola techikulia mutai. Sipidi chiduga ya chikumi chinana. Techimanyi muto mkulu na mukade. Kusabi tokota mungalo. Na kutokuwa mungalo. Chine chilwa dechita mungalo.
Chine otechimanyi ata ina ina. Kuzawa baby teweka ya lira. Stop this support, ito sitiga tiga. Malo na visa sabuno wa sanitizer. Keep your hands clean all the time. Keep a distance, everybody. Keep your hands clean all the time.
Wash your hands regularly with soap. Cover your mouth and nose when you cough. Because of sabuni sanitizers. Fresh kid, you can be corona distance.
Wangere yo bambi teka woka distance. Teka wo spesi wakati wonange. Tongwa mokafuwa corona distance. Wabula kuruwa nyisa chiru ade chikambo. Wangere yo bambi teka woka distance. Wakati wonange. Tongwa mokafuwa corona distance.
Ola wachimega neva chirimanyi. Sigale wakato tambula munywanyi. Techimanyi muto mkulu sikawanyi. Mukama yamba kweta sa Uganda.
Hey, all over the world, people dying, we are terrified. Yeah, asa wikambala bule. Katuchira tukolele wakachita buse. Yeah, we shall overcome if we fight this together. Me and you. Hey, we shall overcome.
Sisters, Sabatu, what it is? Oh,
tu chame tu ulirize bio 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 ba ave bio bulamo bio batukoba tu nabe mungalo bio batukoba ni sabu ni
sande it's a top selector
bongere yo bambi teka woka dizimensi teka wospesi wakati wonange tongwa mukafuba corona dizimensi wabula kulwanyisa chirwadde chikamu bongere yo bambi teka woka dizimensi teka wospesi wakati wonange tongwa mukafuba corona dizimensi wabula kulwanyisa chirwadde chikamu.
Better think about proper hygiene. Sanitizer, sanitizing. The coronavirus they are spreading. Wash up with the soap and the water. Don't I know who that could be? Stay away from weed. Musigaro muka. Respect the color.
Fresh thing around town. You know your special antidote to your COVID 19. Put in busy kunkondo, yeah, you stay at home quarantine. Wash your hands using a sanitizer or a sabuni. Abayembe to sigaremu studio, call it a tune. Prevention is better than cure. Yeah. Toa kana mutini. I will leave them go to together. Muno toa me. Pray for me, I pray for you. Asigame kutini. Quarantini. Kutini.
Bed fashion. Unlike now, back. How men were watching more. Gotta do shoes.
Take a walk at this dance. Take a walk space. Walk at the one and the two. Tongue up on Kafu. Corona disease. Wabula Kurani Sajira. Take a walk at this dance. Take a walk space. Walk at the one and the two. Tongue up on Kafu. Corona disease.
Wabula Kurani Sajira.
COVID 19. We were at the moving yo. Fresh daddy. Basava Mwekuma yo. Never look tambura. No kuma yo. You know, church. You the chins out. Kutumala win yo. Singa tuwela tepe fude konyo. Ola wachi yukumye sezi superpower. Kwe kumbe.
Keep it on speed all the time. Social distancing is the answer kalo.
Wala hundi singa yona. Yekwata kawa kaka corona. Kwa kumnamba 0866 0777.
Everyone is a potential victim. The bad news is that
it's a top selector.
The bad news is that everyone is a potential victim. Sensitize the masses to sanitize. Keep a social distance and quarantine.
The coronavirus is simply not a man.
Everybody must be alive. It's a global pandemic. We can never take for granted. And personal hygiene, and make sure you regularly wash your hands. Keep a distance from everyone. Report anything like a symptom. Serious fever is a symptom. Dry cough is a symptom. Walk with Tamala is a symptom. Itchy eyes and flu is a symptom.
Illness in people and animals, and can spread from person to person. Seek immediate medical attention. Fever, cough, sore throat, running nose, and difficult breathing. Norman Solomon creating awareness to all nations.
Is killing people. Coronavirus, coronavirus.
rest of the world. People crying, people dying. Coronavirus is killing people. Look at China, America, Italy, and the rest of the world. People crying, people dying. Coronavirus is claiming life. Coronavirus is killing people. If we must overcome this pandemic, we have to follow scientific ways, and we must follow God's ways and seek salvation in the name of Jesus Christ. In public, wash your hands, stay at home, and avoiding crowded places. No more handshake, no more hugging, no more sneezing or coughing in public. Wash your hands, stay at home, and avoiding crowded places. Coronavirus is killing people. Coronavirus is claiming lives. Coronavirus is killing people. Chapter 7, verses 13 and 14. The Bible says, when I shut up heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send plague among my people, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and I will forgive their sins. I will heal their land.
Mkono wako kuiondoa na kuona barasi. Baba, ina Africa is a little bit bitter, oh no, a little bit bitter. Survival for the fittest born in Africa, mama. Intalo zotu lwani de, abalabe ne batatu wangureno. Avulambo tuwade tukusaba, corona afuke history in Africa.
Weka umbali, hakuna haga tena. Osha mkono wako, kuiondo wanakona varasio. Weka umbali, hakuna haga tena. Osha mkono wako, kuiondo wanakona varasio.
Mkono wako kuzuia ni kuliko tiba. Maisha ni nafasi, muoga naisho damefu za edi. Osha mkono wako kuzuia ni kuliko tiba. Maisha ni nafasi, muoga naisho damefu za edi. Osha mkono wako kuzuia ni kuliko tiba.
Na 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 na
masaka kumpala ya gana
It's E-L-I-J-A-H, DJ Elijah.